munyweze mko Dr. Hamza. Mumugumye munyweze tali mu byabusegu. Tali mu byabuono ni tali mbyachi atereza ayagala ibada. Ate mumwagalire kugwa ayagala na mwajja kubagala. Bimunaba mwagala bachawi mmemuchawi mukyarawi yasazeewo oyo gwayagala atenga ne bunu ugambi iliyo mtu kuora banti kawara kabadde ku Nairo Avenue ouli na yono omwana omwala abadde yatandise ebidongo muwala muto nabeerawo nakwata we yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga ero gendo kakana kyakubbe nagwa mazzi neyerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte kumuki akutte kuki akutte kumuvule so ebiswagala kubiddamu nze bunganti yongera onyweze nga nyweza insha Allah kasita asigaza akasaali swala insha Allah nakanajjanja babalwadde ebirala situfaayo after all sife tumuzaala rumube nali njogera ku kigambo era bakati bakalikodinga ne bakatambuza ne ugante dehe makulika mwana oyo tumukulise nti kulika bulavu niga busechi busemie kozo obote buwasa bumalirawo tukyetegereza ate kakati yeyo omanye omukazi alina okubeera nga maama wo oli musirugendo wasse nnyoko owulidde bwotubuulire ebyekiyaayo ffe tuna